jetti yamde silmaji chapantati dori to Burkina Faso jene yamde silmaji chapantati Paris odo sa won wakati nanti don kabaruji di
Abdoulaye Dikko RFI
kabaru herido
tobere maunde wotere wone kabaruji di handen samminere lamu silli to Burkina Faso altinere kengen fedde konnukobe MPSR hande biyetedo Paul Henri Sandawogo Damiba Ardi nantini dum e sudutele mawndu leydi ndi be jamiri keri dow e leyi Burkina udde tawtude uddere jamma yimbe temede njalti wagadugo holude beltar mum en gila jamma hankin e on don sa non pelle e led adnardu ana kulli mette mum en ana noddidu no yaawiri horejo leydi mo mbawde wiide hankasna horejo leydi kiddo rok Markasan Kabore e totte en dimako mum hewta ya ngarta mum e leyi leydi Burkina e kabaruji ya do woni ko sembini hen en keddoto hen en keddoto hen yiande e yidi bibbe dori e bibbe bobo julaso handen yo talatare nogay e joyi lewru go bordu e hitan udnaaji didi e nogay e didi teddube hedibe RFI e fulfulde onon e jamma leydi Burkina Faso tiagal balle didi yinbe kala ana lamnodira hodum wonno e wadde e leydi ndi e kiwide kengen hakanbe konunkobe be njabi hono sefade e sudu tele mawno leydi ndi hollude be bamti lamu to Burkina kedo denna jangudo jeyngal dum woni bedo konunkobe e capitaine Sid Sore Kader Widrago Abdoulaye Diallo firti halaka e fulfulde
le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense
de fidde tambinde konunkobe kiptube lamu gun e tipelital dartinde golle horejo leydi Burkina Faso rok Marc Christian Kabore nyande nogay e nay lewru go aburu hitande ujunaji didi e nogay e didi MPCR woni fedde e konun gobe libbe lamu gun andini jama on fu wonde hay fitina goto wadanoka ko be jattay no lamu gun hay goto kadi ganyaka e mun yida hibbanoka fedde MPCR en der app umo bibbe leydi ndi fu jabi fenginay wala darnay nyalande de wote den wadete hara ko fu famundiri e mum MPCR no andina a leyde aduna yankoje den wonde dosga leydi ndi dartinama wono non kadi suudu sardiyankoje ben ha e gouvernement on fu dartinama kono e kiri din kadi ka weyo ha e lawi leydi din fo uddama tawa ko gilandema hande nyande nogay e nay e lewru go aburu pellital kadi etama ko fati e hirtole lo woni kourf gilan jamdi nogay e go o fayi jamdi joy e bimbi e der leydi Burkina Faso fo
a compter de ce jour jusqu'à nouvel ordre
kedi den do capitaine Sid Sore Kader Widrago e nantindo jeyngal konun kabe leydi Burkina Faso altinere kengen wiide be chammini lamu kanko rok Markasan Kabore Abdoulaye Diallo firtino halaka e fulfulde fedde heere e konun kabe noddirande MPS nantini kigiri kengen bamti lamu no nanirde jonini jonon fadde dum ha bete alan e yotade bete altinere kengen wogadugo e dakaji kewdi goddi leydi Burkina Faso piande e nanama be do konun kabe en nanani joni be jamiri uddere e keri leydi Burkina do e leyi be jamrudo kulle kewde godde kasina Draman Tamboura mi salminima
a salmitama Abdoulaye Diko
e boggi jamdi di joni kadi jabi lamdo gangal woni hodum woni naadu hodum wali wogadugo jam arandejo tagal seminaire lamu konunkobe
ambi ani jam e dejere wali hankinde kay ngallure wogadugo tagal jemmaaji di paltinodi yimbe be kumpano kuluno sanne tabde kengan kikide de kay be kibi famde lamgo hoti jonin e juude sorda sibe nelle mbiyen fajiri hande noka yimbe pini monofu naati e golle mudum tarwisiji lamdi umti nelle hono nokkuje gollirde teddu fu yimbe be ana yaha e golleji mudden lawo goldu hande de kay yimbe be na kewi sanne ka mbiyen ni sorda sibe na keddi sel sel fa hande ni yede lawidi kambe fa hande keddi e nangude yeso suudu television leydi Burkina do mbiyen du yimbe be kollitino hande de e yaltude wada sepoji mbiyen fa hande majade hollitinde kambe ibe belti e golle be gondi e sorda sibe dum ka place de la nation ton wonno ko mbino be kawritan ka fadde den kay hono ko jam joni ton be kawrita ton en tafon ka nokkune den yimbe fudda e wadde tafon lumo mango omti dalim bien golleji di fuditi fajiri hande no le ngalude wagadu do yimbe mon fu na hinno haaji mudum Abdoulaye Dikko
en no jati Draman e yingo golleji puditi to wagadugu lamduga gongal woni Draman won fu ko fama e kabaru horejo kiddo leydi ndiya to mo woni nanuma woniri
horejo kiddo leydi ndi Rock Marc Christian Kabore fa hande sik sakka no woni yalla toy woni nelle yalla e juude sordasi be woni na won nokkure to woni nelle anda hono di halaji fu ngadi ka ko bawden wiide ni hankin e ley suudu television nelle kibaru jangama don don no windande makko ko windani horejo MPSR don no pull Henri Damiba kanko no horejo fedde sordasi be hojube laamu jonin nelle o wi e ley bataki kin kanko dun wonno hono Rock Marc Christian Kabore on nelle o jonka yoppi laamu wodi du nelle o rokoke Allah yettu darje Burkina Faso nelle hono ko mbawden wiide e ley windande makko ko janga hankini sur television ka fa hande nanda yimbe na kumpa yalla toy woni
non jati yimbe na kumpa ko labto hen yeso fofo Draman Tambura an e heddibe goldibe meden na to Burkina Faso on pamminam min a jarama e nde saminere lamu yimbe hewbe doori kolliya ana belti ana damini du weletere lamunde waddan jam e dejere e leledi Burkina Faso kedena e yoga e mabbe e fando hala Hamma Cissé jodani do RFI fulfulde to doori
ayo mi akilo anka goka huna wilika goka hisa akilo ambim kuta on wilika sanne sanne sabu yama kam en sadda gondo hande no kam nango warbe hebe be buitan himbe sadda sabu illa nanga hande o wonno to wardi illa nangi fa wardi o nanga de jam fu e ba yama hebe ka yama keba himbe ka buiti sadda on
min ka kudeta o wilika sanne sadde himbe mayi sanne do pouvoir dok do Allah la min ka kudeta o wilika sanne sanne no himbe jiri ka no way watide sadde bombe ben yo jida rok on ni ayo
ni adudo laamu on wodi no faami ko wadi ko wadi kudeta walli yimbe sadda mo gondi on fu no wawi wallude yimbe kanon so adi de golliri no mo tawno on golliri no fu wawa nafude be ser
wala welimi paske mina jidi yimbe ke jamme securite o surtout le problème la sabe sécurité oni coup de temps on a wawi ndenagu warde le wuro mede sini himbe njoddake kaldi pamri ci Allah jabi ni wodan ko lati
kedi den do mi jobbi be doori to bobo julaso ngalure den don do miijo mabbe na pecci de wonno fayso tay be belti won welti be hen wobbe du anan jamira be do konu ko be tottalamu no yaawide kedo dembe e fando hala yaya de botambura
jonka menen ko men tefata e adube joni be be tinno be wada organiser no no sarne tampirni be heba solution fa hono sarne hebta hore mu be tinno du no be watta fu ka boya civil warta e hore la e sarne sabu civil e militaire hana wadde zere hana darade kananke sare so tay hono e democracy wonno sabu Burkina e democracy woni me en haja ka kay minter bo e hore sare menne
jippa ko rok ngon kay a wodai de piske lady menni yata yeso kwa fito ton gada fa so oton gada fa ni don so be yopi roku timmini mandam mu o dun samti kwa nemu e yan yeso sede
ayo hono kananke keso e yimbe ladde be ay o dar o faabo jama o o halde mabbe so taybe kaldeteebe andande ko mi nyaagoto e kananke o ay o daara fato senda leñongol sendugo leñongol waddata basiji kewdi di fu o daara hono gollal udditeteengal bibbe leydi fu heba golla ay dum anu moje geneji tiidi kulle de fu ana ciogumudo ana tiidi hande ay dum mi nyaagoto
kedi den do hono miijo yoga e bibbe ngallure e bobo o julaso e de wonno miijo mabbe fayso tawi wonno weltibe ko heewi hen ana waajo mbieten be do konu ko be tinno no yaawiri totta civil en laamu be jabadu haldeede yalla jam ana hemte e leedi Burkina Faso be cafatano e ko faandu hala kanko yaya dembo o Tambura e cagal dum fa hande dido kabaru yusa minere laamu to leedi Burkina Faso e cagal dum bibbe leedi Burkina Faso e saande ben don gondi holude e weltare mum en e de samnere laamu e on don sa goto pelle e leede kewde adnarndu ana kulli hono metta mum en ana noddi du no yaawiri e kono ko be sabbe ne samnere laamu acca kanko kanake leedi nado horjo leedi kiddo boden wiide orok marksan kabore hemtan di makko modum e ya ngarta e kala hen do wela e liya leedi ndiya e sikke wala dido kabaruji to leedi Burkina Faso do won ko jokketen na ko sembinte kabaruji meden di e le nyaloma hande fof jetti yamde fawi silmaaji chapane nay do Dakar lamorde leydi Senegal bismillah mon e silmaaji jokkoji e kabaruji di le majum en ciliminan hobbe menen didon e kanko docteur Abdouba mo Senegal e yottade kanko e nohum na nuro dikko mo leydi Burkina Faso e yottande en e kabaruji di do to leydi Burkina Faso e jonna fadde den en ciliminama kanko Arama Diallo mo wadnen yeftere Joftal Balli.
Joftal Balli.
Rama Diallo assalamu
mi salmini ma Abdoulaye mi salmini hedibe refi fulful
hedibe chalmitima bismillah kabaruji choftal balli nyalan dido berde kawruti hakone leede fa jetti kettode ande dum ana jukuno kengen
non Abdoulaye to leedi Cameroun ton coupe leedi Afrique o jukki kenga altine e pidi 8e de finale tiagande be udditi di pidi alan wide kawre tawade kenga den Cameroun e Gambie kambe wono ko pudi pidi di Cameroun e Gambie kamben ben njawi yahde e kalde final tiagal pidi jokkiti delle dum do en holliti e ley kibaruji choftal balli gambi didal gal hisa kano juhi yimbe be jaltini gine goten e bulum to bafusam kenga Cameroun kam jalo ken komo didi e goten komo yalti hoti ka eti dungal Mariama Mumuni
ha pejir le 8e de finale jokkide Kenya no gas en ay après le rundo Gine do i hapotal mabbe be Gambi ha stade Kwekong Gambi tapi be gotel be mere do bure Moussa Baro Kadibo o innama omji match Gine hoti Gambi dilli quart de finale Cameroun bo foti be Comore ha stade Olembe der wuro Yaounde Cameroun eri bawo be tapi Comore didi be gotel Toko e Gambi arti watu gobi ha minti no gase jenai Aboubakar Vincent besti ha minti japane jedidi M. Shangama wati bure de lesdi Komor ha minti japane jetatigo lesdi Komor hoti ama be manirama tidal Gambi Fiji be sapo Kapiten joma be Najim Abdou wurti na mano fijirde be karton wol bodewol diga minti jedidi aran fijirinde hafahin Bengala gardien fijowo der daldal non latani be gardien battede fu mbaray be jokke kadinden be hoti be daraja mabbe Cameroun eroy to quart de finale be pottane ton be Gambie hande pijirle 8e de finale le jokke fijirde maunde do rena ma hakkunde Senegal be Cap Vert de denjam di joy asira ha stade Kwekong Mariama Mumuni Yaounde RFI
Ajarama Mariama Mumuni wiide tan tiagal Senegal e Cap Vert Maroc e Malawi kambe ndu njokkan pidi yamde sappo e jenay e jemma en keban kibaruji majum jahango so jamfini on yettama asanne sakira
Ajarama Rama Diallo
Kodo men hande
handen wana kodo goto jogiden handen hobbe didon jogiden docteur Abdouba kertani do politique na ben dawro len afrique hirnage e todde kanko nuru dikko jeyndiyanke gondo e foftere e tay kotoro kabaruji mo leydi Burkina Faso min e Ibrahim Timbiba njabbi be hobbe didon kedo den nuru dikko kodo wen hen e yi andema e desamder lam
ko sabini bobagol lamu makko ina hewi samne sabu goginan fu ndenagu wala kamun der kibaru lamu makko ndenagu ngun tefama ronkama weti alla pindo fu sorda sibe mbotto ko buri jatim boninde lamu ngun kamuni inata sorda sibe kamuni gendarme en chapan be njoyo e tatum bobake inata sakitake du o holli du o wi fa hannen o fonditan larme fonditide larme ko yo golle mawde no alla kam wo mawdo fonditide larme hoya fay seddakal
nuru e dikko joni jabboto kanko docteur Abdouba joni e lamdugal gal woni kanko rokko markisan kabore lamu mako samito leedi Burkina Faso tammo eda bay wiide e sabe ronkira mako habade hono jihadiyankobe sabinde saminere de wonno gila dido dubi jeegom jeddi e piyande hakkunde jihadiyankobe bange goddo konunkobe e VDPN sabi ki mayde yimbe udinaaji e gurudu hono jiddo ko foti millionji didi tammo dum sabi saminere lamako
ei ko dun don de woni ko be inni ko dun woni sababu ha dum dille de ari ha yottido ha be libi laamu makko ngu tawti kadi e wattande do kanko horejo Burkina o o yidi waylude yoga e konunguudo caggalde be kollina wonde no Emmanuel Jungurana e yonti jawtude de wonde kanko aitinoma wadde libal laamu wala kudeta o dum don fo fawondidi don ha be inni wonde no kanko ala bawal jokkude laamu wala habade terroriste kono ngande habade terroriste hay leydi Afrique wotiri e de galeede le hirnam men ga wawa habade kambe e terroriste e no be woniri doni wana Mali wana Burkina wana leydi godde de so wana tan Nigeria kanko holliti bawal mum don ha e wondo tolni so tawi hande kala gardo fo be wi a wawani habade terroriste be itta dum kambe koni ko be foti habade terroriste kambe be yabe habida fi laamu e jodade hore laamu dum don no hawni ceda sabu en gandata dum fayi ko dum don wondo ino nandi e kudeta wannodo dow Amadou Toumani Touré de jihadiste natno leydi Mali ndi ko dum dum debata nandude do hande kono bela kambe be wawi habade terroriste kambe koni ko be e mbadi mu en do joni woniri ni ko do woni cadele de tawti kadi en gandi wadino don kudetaji leydi Burkina CDAO darinoma habe wawi ndebe libno horejo Blaise Compaoré caggal dum be wadi transition be wadino laamu e goow laamu hakkundeewu e laamu hakkundeewu ngu goddo no general jendere arino wadino kudeta kono non o wawani jodade e donc kudeta fo kala do ardo do ade woppe no fewje no wawano libirta laamu lawol gongol kadi woni e tarol ngol ganduɗa yaltude ɗum wonata ko weeɓi
en heeɗi ke ɓe Burkinaɓe wonɓe Bobo Dioula so mappude mabɓe walla sohla mabɓe goho koyita konunkoɓe neeɓu e laamu faddewu hara konunkoɓe jonnita e laamu faddewu e nder lebbi garoji ɗi
eyi no si en daari ko yawti ko ko noon woniratno ngol ɗo noon en mbawata wiide ɗum wawan wonde noon so wona heɗoɗen e ɗeɗo balɗe garoje ɗo hokkoɓe haalata hakkunde mabɓe CDAO hakkunde mabɓe union africaine miɗo jorti sa yii ɗo Mali to hande ɓe wiya ɓe heɓa lebbi walla duuɓi jowi ɗum ɗon addi caɗele oɗo mbo guine conakry mbo guine conakry on ɗon haalani ha joni happu nde laamu eggow ngu gasata ɓeɗone kadi ɗum ɗon raɓan mino huuli ɓeɗo kadi ɓe wiyanɓe joɗoto ko juuti wano yiruɗen ɗo leyɗele ɗiɗi goɗɗe ɗen ɗon woni Mali e Burkina fo ɗum ɗo noon addan caɗele mawɗe so tawi hande koninkoɓe ɗen gandi koninkoɓe kam kamɓe golle mumen fo ko ndenagu ɗum ɗon ɓe ekkita ɓe wawna ɓe janggina ko haare ɓe janggina ko warde ɓe janggina ɓe jogi ko kaɓore mabɓe fo ko kaɓore baroje ko kaɓore woni armé ɓe jogi ɗum ɗon noon yadata e laamu civil ngu
ko ɓeydi ɗon docteur Abdou raɓɓi ɗi e nder hojomaji seeɗaji ni yewti en hannde CDAO ngal dental leyɗe bangge hirnange a yewti fi Burkina Faso woni kesum kono hino ɗo Mali hino ɗo guine jukkande mabɓe haɗari kadi cuulo laamu hesu hannde ɗum hulɓina nde fedde
CDAO etima kamɓe etima de ɓe etima wawde no ɓuttuɗo no deƴre artirta e leyɗele ɗe kono ɗo won sengo ɓe annduɗa ɓe wawani ɗum gollirde no haniri ni ko adi hen fo woni so tawi lamɓe bonɓe laamotoɓe leyɗele men bonɓe ɓe yaha ɓe waylita constitution ji guinoji ha ɓe heddo e laamu ɗum ɗon CDAO wawani ɗum haɗde caɗele ɗe ɓeydoto
on jarama onon hoɓɓe ɗiɗon ɗum woni docteur Abdouba e kertaniɗo dawro leyɗi hirnaga Afrique e kanko e tawtude hono nuru dikko mo leydi Burkina Faso mo jeyndeke gonɗo e foftere tawi ko toon kabaruji Burkina min Ibrahima Timmi Ba han jewtiɗanno e mabɓe e kabaruji meɗen arandeji ɗi nanɗon ɗum woni wakkati jeɗɗiyam nesilmaji capan tati kabaruji ɗi ɗiɗi pawino e dow ko woodi e leydi Burkina Faso ɗum woni nder sammendere laamu nde konunkoɓe caabi e to Burkina o jarama enen e janggo e jaɓɓade koɗo goɗɗo
Abdoulaye Dikko
tobere mawnde wotere sembinino e kabaruji meden e talatar hande nan nogay e joyya lewru go bordu e hitade udunaaji didi e nogay didi den tobere wonno to leedi Burkina Faso hanka senna samminer laamu selli to Burkina altinere kengen fedde konu kobe MPSR hande biyetedo Paul Henri Sandaogo Damiba ardi nantini dum e sudutile mawnde o leedi Burkina wiide be chammini laamu Roch Markson Kabore be jamiri keri dow e leeyya leedi Burkina Faso udde e tawtude do uddere jamma e caggal din don kabaruji nantina kikide altinere kengen yimbe temmede jalti wagadugo lamor leddi holude weltare mum en fa so tawi on don sa leede e pelle adnarnu kewde do jaltini bindande holude mette mum en e alhaali gon leedi Burkina Faso e noddude do no yaawiri acce Roch Markson Kabore horjo kido leddi hewtandi mako ya ngarta mudoma teddube on jaarama enen jango e kabaruji goddi